Pilates, enjoy it. Sikwenza ufuna ukedebe. Kepheli nyanga, izama, ilamba, ihamba, izula, ifuna amandla wenzi album boda namhlanje. Uthule, lalele, lindela ukuzwa ukuthi le ngoma imnandi.
Uzomqezisa kanjani sengifiki?
Awukwenze njani?
Awukhethi isidube futhi
Benga Ganja.